byawandikibwa bigamba nti essanyu ly'omufirika yenna the first sign eryolesa ngawanise este moment yetisa amanyo lwewasooka okikola n'oteeka amanyo omuyizi w'ensolo yatisa amanyo olufumita kasolo ati ondabira amanyo komedi sitowa gw'olaba atisa amanyo mariyaki oluyingirawo n'ondabira amanyo omukunja ow'endobeso yatisa amanyo pulogulamu ogimalako otisa amanyo galfrendi gw'oyagala yatisa amanyo tonalaba yatukula kumusinga amanyo omulangira ndawuso yatisa amanyo bweyekola ebyazooto n'oteeka amanyo awereza ekitanga zoyananagiranyo gyebigwera oba olinoteeka amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Kisekenya figale sorubuto mikisa walupakire mero sigalo tisa amanyo. Jaja Bruce vije muyaye nyo yatukwata aido seba tisa amanyo. Salongo chingoyo kuchikomando mukutisa amanyo agakumazayo. Da incredible watakuto mukwano ufunira wobu jiji notika amanyo. Toka nditoko bakunyesa bongo kasoku mukasangaba tisa amanyo. Little joyo yandibani moro kwa uruguma sisi otika amanyo. Kaperezike eritisa amanyo abatolu mulaba anodabira amanyo. Tata Samu omuyayoyo ye mwenyini atunuza amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Stanita wena mugaba kalije itena live. Uganda zabu ndabira amanyo. Kasirye John Bosco nonjulirawo. Bina yubya wano ebitisa amanyo. Mr. Bean, Eddie Murphy, Kevin Chaplin abasiru abo batisa amanyo. Amalula family nantume bakafuru abo. Kizibu nyo butakutisa amanyo. Kiripu yogutone mpogo galimaso. Madi rat ya kazindalo kako. Social media yajula amanyo. Neyalina mapesa ya gula katekino. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Every man is love, amanyo. Whether good or bad, kaba amanyo. Simbo yesanyu, amanyo. Birungi oba bibi, kaba amanyo. Sound Master Okuba.